battle of music.
Naenda mbele, sirudi nyuma. Nazo zisema, siku mtalala. Tunazika zero, zika zero, zika zero.
Of guys, most of all find you girls. Best to the movies, oh yes, izo nafanya mziki nipate kipato. Saki zero za wajinga, one of these mass niche, one of top copy. Put you a stress for another DC, won't get what's in me, I'll talk it your way. Follow me now, is your chow mind. Follow my life, won't watch around. Then on a semani a channel now, ata kama watak kota kubari. Fanya kazi ka zero za wajinga, one of this one open up for semi zao. Holy bless, bless, bless inside my mama, and I'm body back to you.
Naenda mbele, sirudi nyuma.
Sirudi nyuma.
Nazo zisema, siku mtalala.
Siku mtalala.
Tunazika zero, zika zero, zika zero. Tunazika zero.
Nahisi kama so mimi jinsi kana flow for food. Sina mari, sina hari, sina gari kwa hood. Ishunia kasi pia Tanzania please. Hata kama weni rich ifanana na watu switch. Follow me now, I follow you back. Follow me back, I follow you now. Follow my life, won't watch around. Which is which, ufanane now. Zika zero za wajinga hao. Fanya kazi ya sazao. Ahadi tere, vitendo F. Tuende sawa, zika zero.
Naenda mbele, sirudi nyuma.
Sirudi nyuma.
Nazo zisema, siku mtalala.
Siku mtalala.
Tunazika zero, zika zero, zika zero. Tunazika zero.
It's your boy, such a big what? Yeah. Then it's time. You see, I'm too pain.